shacabka reer Victoria ayaa lagu boorinayaa inaysan dib u dhigin inay iska daaweeyaan xanuunada khatarta ee kale iyagoo ka cabsi qaba in COVID-19 uu ku dhaco iyadoo tirada kaysaska gobolku ay hadda hoos u dhacayso. Victoria ayaa laga diiwaangeliyay 43 kays oo cusub oo coronavirus 24 saacadood ee u dambeysay iyadoo 9 qofna ay xanuunka u dhinteen, taasoo tirada guud ee dadka gobolka xanuunka ugu dhimatay gaarsiinaysa 710. Maamulayaasha ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin inay aad hoos ugu dhacday dadka isbitaalada u taga xanuunada aan la xiriirin coronaviruska. Wasiirada caafimaadka Jenny Makakas ayaa sheegtay in hoos u dhaca intiisa badan 80% lala xiriirinayo maadaama hargabkii dadka ku dhici jiray sanadku uu hoos u dhacay. Waxaase cad ayay tiri in dadku ay dib u dhigayaan iska daaweynta xanuuna kale oo khatar ah.
Deferred care can lead to worse health outcomes. It can lead to much longer hospitalization stays. It can lead to tragedy.
Haddii dib loo dhigayay tiraarintaasu waxay keeni kartaa caafimaad darro ba'an oo dadka ku dhacda. Waxaa laga yaabaa qofku markaas inuu isbitaal u galo xanuunadaasi oo waqti badan ku jiro. Waxaa sidoo kale dhici karta xataa in qofku uu u geeriyoodo. Marka waxaanu ku boorinaynaa ayay tiri shacabka reer Victoria inay sii wadaan inay booqdaan dhakhtarkooda, inay daawada sida caadiga ahaa u qaataan. Haddii markaasi shaki uu jiro ama calaamado ay isku arkaan oo ay ka walaacsan yihiin, aysan dib u dhigan ee ay dhakhaatiirta u tagaan. Shacabka reer Sydneyna waxay awood u yeelan doonaan inay u safraan Northern Territory laga bilaabo bisha soo socota, iyagoo markaas aan u baahnayn in karantiil khasaba la geliyo. Waa haddii baa layiri kaysaska New South Wales ee coronaviruska la xakameeyo. Qof kasta oo Sydney soo maray oo u safra Northern Territory xilligan hadda la joogo 2 asbuuc ayaa la geliyaa karantiil, iyadoo weliba qofku lacagta lagu karantiilay uu iska bixinayo. Wasiirka koowaad ee Northern Territory Michael Garner ayaa sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso inay shuruudahaasi joojiso laga bilaabo 9 bisha Oktoobar. Waxa uu sheegay in tirada New South Wales ee caabuqa oo hoos u dhacaysa iyo tijaabooyin badan oo gobolkaasi uu dadka ka qaado intaasi ku qancisay sarkaalka caafimaadka ugu sarreeya gobolkiisa inay ammaan tahay in dadka reer Sydney ay soo galaan Northern Territory.
We are deliberately waiting another 4 weeks to full replication cycles so we can keep seeing the trend go down.
Si ula kac ah ayaanu u go'aansanay inaanu 4 asbuuc sugno, taasoo 2 jeer waqtiga xanuunku dadka uu ku dhaco uu ka baxo. Marka waxaanu eegi doonaa in kaysasku ay hoos u dhacaan. 4 asbuuc waxayna siinaysaa, buu yiri, waqti aanu ku eegno meesha virusku marayo. Waxay sidoo kalena siinaysaa waqti aan uga fiirsano qorshayaasheena haddii loo baahdo. Waa tallaabooyin digtoonaana oo la mida kuwaanu hore u qaadnay oo ku aadanaa, buu yiri, xiritaanka xadka markii u horreysay, taasina waa noo shaqaysay, ayuu yiri Mr. Garner. Premierka gobolka South Australia Stephen Marshallna waxa uu sheegay inuu sii wadi doono inay la socdaan tirada iyo xanuunada ka socda gobolada New South Wales iyo ACT, taasoo ay ku go'aansan doonaan inay xanibaadaha ama xadadka xiran ee gobolladaasi ay qaadaan iyeen kale. Guddi arrimahaasi u qaabilsan oo South Australia ayaa saaka shiray, laakiin ma aysan go'aansan inay wax isbedela ku sameeyaan arrimaha karantiilka ee hadda gobolka ka jira, gaar ahaan dadka ka imanaya ACT iyo gobolka New South Wales. Mr. Marshall ayaa sheegay inuu doonayo inuu furo xadadka sida ugu dhaqsaha badan si ay taasi u caawiso, ayuu yiri, ganacsatada iyo qoysaska kala xiran. Laakiin waxa uu sheegay in gobolkiisu uusan wax tallaaba qaadi doonin oo ka soo horjeeda talooyinka caafimaad ee la siinayo.
It's really to do with data. Sometimes when you have a report that there might be 10 new cases in New South.
Wax walba runtii waxay ku xiran yihiin macluumaadka iyo tirada dadka xanuunka qaba ee gobolladaas degan. Mararka qaarkood waxaad maqlaysaa, ayuu yiri, warar sheegaya in 10 case oo cusub laga helay New South Wales, waana arrin laga walwala, ayuu yiri. Laakiin markaad dhanka caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay fiiriyaan oo si fiican loo sii faahfaahiyo, tiradaas 10 ma aha wax dhib badan, ayuu yiri. Ee dhibaatadu waxa weeye halka ay ka soo qaadeen iyo dadka ay dhici karto inay ku sii daarteen. Ilaa 6 qof oo kaliya oo corona 6 qof oo qaba xanuunka coronavirus ayaa gobolka ka jiray bishii la soo dhaafay oo dhan. Mana jiraan dad hadda qaba xanuunka. New South Walesna waxaa laga helay 10 kaysa coronavirus oo cusub, iyadoo 100 shaqaalaha caafimaadka lala xariirinayo xanuunka oo ka dilaacay 2 isbitaal oo markaasi ku yaala magaalada Sydney. Caabuqan cusub ayaa waxaa ka mid ah 6 qof oo dalka dibadiisa ka soo noqday oo hoteello ku karantiilan, 2 qof oo ka qayb galay klabka Waverley Leagues Club la yiraahdo, iyo 1 kays oo lala xariirinayo goob xanuunku ka dilaacay oo bartamaha magaalada Sydney ku taala, mid kalena waxaa lala xariirinayaa xanuunka ka dilaacay isbitaalada. Tirada guud ee caabuqa lala xariirinayo isbitaalada Liverpool iyo Concord ayaa hadda gaaray 15 qof. Askari u dhashay dalka Afghanistan oo horey u dilay 3 askar oo Australiana ayaa ka mid ah 6 maxaabuusa oo loo duuliyay dalka Qatar ka hor heshiis dhexmaray Taliban-ka iyo dowladda Afghanistan oo ay dhaadhaxisay dowladda Mareykanka. Hikmatullah, ninka la yiraahdo, ayaa muddo 7 sano xabsi ku jiray kadib markii uu dilay 3 askari oo Australian-ka oo kala ahaa Stephen Milosevic, James Martin iyo waliba Robert Boat 2012. Dowladda Qatar ayaa ballan qaadaysa in Hikmatullah iyo maxaabiista kale xabsi lagu hayn doono, laakiin macadda ayaa la yiri waxa ku dhici doonaa ninkaasi markii heshiiska guud ay gaaraan Taliban iyo dowladda Afghanistan. Walaacay dowladda federaalka uu ka qabtay in Hikmatullah la sii daayo ayay waxay cusboonaysiisay baa ku aadana in ninkaasi xabsiga lagu sii hayo. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Perth waa cadceed iyo 21, Adelaide waa roobab iyo 20, Melbourne waa roob iyo 17, Sydneyna waa inta badan cadceed iyo 22 digrii, halka Brisbane ay tahay daruur iyo waliba 20 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay eber dhibic 70 iyo 2 senti oo lacagta Mareykanka ah.